loka simoare sap tagal dum jomerado subi kadi chapande jeedede edido neliri dumen dido yo ngarde dum e kala woro wondude e kala nokko do forno yahadi kanyum e hore mum o wiibe
gesede moddi kono sonyobe kewani den non nyaagode jom gesa o yo beydu sonyol jehe mineli onno bortini e hakkude pobbi woto nawore wona danga wona sakkos wona pade te woto darode ni ngam salminde kala galle mona don ko adi fof biye jomum en yo jam won e mon su neddo jam ina don ma duwaw mon jippo e mum so dum ala duwaw mon arta e mon kedode on galle nyamon njaron ko be dokki on fof gati gollotodo ina haani yobede woto mbade galle yo galle wuro mbawdon naade fof so on jabbama nyame kala ko ngaddano don cellinon nyawbe tawdon don fof mbiyon yimbe ngon wuro laamu Allah badima dumen kono kala wuro ngon na don te on jabbaka don ndewe e beddaaji mum mbiyon min piddi e mon hay pundi wuro mon takkinode koyda amen dume baade non gande laamu Allah ngu badim modo wi'a on nyande nyalgu nyaawore kugal ben yimbe burata ngal sodom naabe ngal hittude musiba wodani ma an korasin musiba wodani ma an betaseida gati sino tawino kawisaji badanodi e der mon di badanoma tire sidon tawanno ko hodbe ton be borni ma sakuji jodi ma e dondi ko boyi gam hollirde bacci mo koy momen ko dum wadi nyande nyalgu nyaawore ko kugal mon burata ngal tire sidon ngal hittude anne kafarnawum bele cikata ko ma mawonina ha dow asaman ma lesdina ha lakar kala kedido on hedi ko min kala duunjo on duuni ko min te kala duunjo mi duuni ko neldo mi o
chapande jeedude dirbe ngartide e weltaari mbi
jowirada hay seyde neji di doftima min sababunde indema
o wiibe
mi yi seydaane ina hokkiti dow asaman ina saamira no majango mi rokki on baawde rippude e dow baaji leydi e jahe e dow kala sembe gaño o hay huunde waawa bonnande on kono noon woto beltode e ko ruuhuuji ɗofti on ko beltode e ko inde mon binda dow asaman ko
ɗon tan ruuhu ceniiɗo hebbanim sumbeende o wii
ya an baaba jom leydi e asaman mboɗo yettuma sabu a holli wasnuɓe ko cuuɗɗa hakkolinɓe anduɓe ko eyi baaba ko noon wayi sabu ko ɗum woni sago ma baabam waɗi geɗe fof e juuɗam hay gooto anda ɓiɗɗo o so wona baaba o kadi hay gooto anda baaba o so wona ɓiɗɗo o e wondude e kala mo ɓiɗɗo o yiɗi andindem
caggal ɗum o yecciti e almuɓe he o deeyi ɗumen ɗum ɗo
mal woodani gite jiyooje ko jiyaton ko gati mboɗo wiya on annabaaɓe heewɓe e laamɓe heewɓe jiɗino yiide ko jiyaton ko kono jiyaani ɓe jiɗino nande ko nanaton ko kono ɓe nanaani
tan ganda sari gooto ummi wiimo ngam ƴeewitindaademo
ceerno holino mbaɗanmi ngam heɓde ngurdam haa abada
o wiimo
holi ko winda e sariya he holi ko janguɗa hen
ganda sari o jaabi wi
yiɗir jomiraɗo Allah ma ɓernde ma fof fittandu ma fof doole ma fof e hakkille ma fof jiɗira koddiɗo ma no hoore ma ni
o wiimo
jaabowol ma feewi waɗɗo ngura
kono ganda sari o yiɗi rokkude hoore mum goongo wiimo
holi gonɗo koddiɗam
yeesu ƴettiti kongol wi
gorko goto e wino Yerusalem ina jippo faade Yeriko ɗo yahata ɗo o hawri e taƴoɓe ɓe ɓolimo ɓe piima hawɗe ɓe mayde ɓe ɗalimo ɗon ndeke jettinowo sata goto nana ara e lawol nden o yi taƴaɗo o ina leli o taari o yehi lawol makko lewin ko goto wirti ɗon yi taƴaɗo o kañumne taari yehi lawol mum kono samari goto ɗannotonoɗo ari ha e makko yiimo ɓernde mum heewi jurum o fay e makko o safriri ube makko nebam e ndiyam reseng o habbide tagal dum o waddini mo e mabba makko o nayumbe e jippunde wotere o toppitimo jango e mum o yaltini dinar yongaaji didi o totti jom jippunde o o widum toppitomo sa feri mo e makko ko buri dum do mami rutte mine horam so mi reftido e mijo mon be do yimbe tato holi e mabbe gondo ko diido tajaado
ganda sari o jaabi wi
ko jogido e makko yurmende o
yesu wiimo
ya mbada non ane
be be ngoni e lawol do
o jaangi wor
woto debbo goto biiteedo marta jabbima galle mum marta ina wendi e minyum biiteedo mariama on jodi e lesare jomirado en hedo hala mum marta non wonno e hakkel mum tan ko kewal golle galle o ari o wi
jomirado bele ko minyamo daldime golle he ko wojanima wiimo yo ummo wallami
jomirado jaabimo wi
marta gede kewde ina jiba hakkilema ina chokka banduma ko gedel gotel tan haani wadede ko Mariama subi gedel mojjel ngel te ngel heptetaake e juude makko